It's Body Beats the Drum King.
Rest in peace to all gone souls. Nanko panon fam on the crane. Yesho. Send an aya wonkwa. Ochina sem nobody no. Oh woobayana kume me to po. Rest in peace to all gone souls. All gone souls. Rest in peace to all gone souls. All gone souls. Nadofo, nebusya, fuhina, ye mamu jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Oh, who say if ye, all we can say is R.I.P. Oh, Papa Obano, we give thanks and praise to Almighty.
Yeah, rest in peace, all gone souls. Rest in peace, Nayoko. Yandan Dream, Nayan Susumpo. Shadi Wu Yama Yaya Mobo. Adolfo Hinan Shazan. Yame Busina Yako. Unkwa won Fesikan Top. Onto the man Kayato. She, Owa Domanoba Ding Dong. There is nothing you can do. Oh, yeah, yo, the good people know they live long. Good people know they live long. Intisa Ashere wo papa, wona, wunya, wonyong wukun, wajir, anampo de wo nana, kafra, kafra.
Oh, who say if ye, all we can say is R.I.P. Oh, Papa Obano, we give thanks and praise to Almighty.
Owu kwaza nkwanjo, nkwanje, nkwanje, nkwanje. She, owu kwaza nkwanjo, nkwanje, nkwanje, nkwanje. Ah, she, owu defo seifie. Wama yensusa yesusu inara ye basa basa.
Owu defo seifie. Wama Yesu sa Yesu sina raye basa basa.
Nadofo nebusia fu ina ye mamu die 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 o. Die 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 o.
Adofo nebusia fu ina ye mamu die 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 o. Die 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 o. Oh, who say if ye all we can say is R.I.P. Oh, Papa Obano, we give thanks and praise to Almighty.
Yeah, rest in peace to all gone souls.
It's Body Beats.
Rest
the
in perfect peace. Nayoko, rest in peace. Rest in peace, Nana Kwesi Mensah. Rest in peace.